London, basenu jwala. Siyabazi abafowethu, bafika lapha eLondon, basenu jwala. Sibabonile abafowethu, bafika lapha eLondon, basenu jwala. Bakhohlwa nezingane zabo, bakhohlwa nabafazi babo, bakhohlwa nabangane babo, bakhohlwa neAfrika yabo. Siyabazi abafowethu, bafika lapha eLondon, basenu jwala. Sibabonile abafowethu, bafika lapha eGoli, badlale shibini. Siyabazi abafowethu, bafika lapha eLondon, basenu jwala. Bakhohlwa nezingane zabo, bakhohlwa nabafazi babo, bakhohlwa nabangane babo.